Ona athi akhuleka manje baba siyabonga igameni likaJesu. Usihlanganisa nabangcwele ngaso lesi sikhathi Nkosi, sibonga leli thuba lokwazana nawe. Siyabonga uNkulunkulu for this momentous privilege yokuhlanganiswa nabazalwane. For only thy glory and let it be not a man but you. Kungabi umuntu, kube nguwe. Ungaphakami umuntu, kube uphakame wena. Ngaphakami isiphiwo, kuphakame wena. Kube wena wedwa ongcwele ophakeme, khulunywe ngawe, batshwazwe wena. Kube ne-true cleanliness, true deliverance, true God to his child deliverance. Banathi uNkulunkulu obusuku siyahlambuluka, siyabonga. Labantwana bakho abakwazile ukuza kulo mkhuleko bazophuma bephethe something. In the name of Jesus, I thank you, Lord, for that. In Jesus Christ's name, dunyiswa ikhazi mliso. Khipha ngokuculula nokwanyala nento esizizwayo kuma-social media nakuma-news. Every evil thing sehlanzwa-ke right now. Cabango yethu na-everything siza kwethu we-change uKhristu Nkosi yethu uJesu. Amen. All right, sibingelela abazalwane again in his presence, and we pray ukuthi ulungise inhliziyo yakho because ku-useless ukuthi uze ebukhoneni bukaNkulunkulu if you are not, if inhliziyo yakho ayikho right, because if inhliziyo yakho ayikho right, uNkulunkulu ayakwazi ukukhuluma nawe. So every time uza entweni enoNkulunkulu, first deal with your heart and uzibuyisele phansi komusa, and then God will deal with you in a wonderful way, because uNkulunkulu always wants to say something kubantwana bakhe. Ingawo lethi iBhayibhile babehlangana daily in the Solomon's porch breaking bread. Because uNkulunkulu ningamkhonza nakathathu ngosuku. Wherever nihlangane khona, God will be there. Bese siye laphana, mayikhona nizo zongifundela ngesiZulu. Hebrews 6 verse 18. Asheshe ngama verse maningi. Hebrews 6 verse 18. Sizama ukubuyisa umntwana kaNkulunkulu ekuzulazuleni. Funda Nzuza, amaHebrew 6 verse 18, uzama ukushesha.
Verse number 18. Ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke, uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba elimiselweyo.
Ithi esingisi, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation, who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. As in Kalang Ishong, it's impossible for me. Uba under any person who should write a Bible and not receive the message. Ngomgqibelo besike Baptist Church ebelungu lapha ku funeral your husband, yomunye umuntu esisebenza naye. It was just a cold Baptist Church. Kyalaphansi kuyasukunywa. Very cold. Ungobakazini ukuthi kunenkonzo. Whoever on the phone, unxele ufonele uNgcobo lapho umtshethi ngisemthandazweni. Nake ngifonele. Umfonele eceleni lapho. So we were, I don't know why he's calling me. And he's one. He has one.
Yes, sir. Yebo, Bishop, yezwakala.
Oh, why is he calling me? Akekho yini emthandazweni. Bengimfowunele mina ngamthola, maybe a reply. Uyamfowunela Nxele? Unxele uyangizwa wena Nkosi yami, kade ngikhuluma naye. Mfowunele phela,
Ngiyamfowunela.
uyangiphazamisa lo muntu lo. Ungazi why ngeke emthandazweni ngoba ngabe ayenzi yonke into eyenzeka la. So-ke besikulo mngcwabo of this Baptist, should have phone ama teams because onke amafoni ungafaka ebhanoweni. So-ke I mean ufona ngo WhatsApp. So bengisachaza indaba ukuthi forgive us for this disturbance. Kwa ni platform manager engiyitholayo engawona ama teams esoyisebenzisa engenawo yonke lento okufonelana le. So ke so this Baptist church asukume kumfundisi ashumela about something else but uma ingcwele because ufunde iBhayibheli, this is one of the verses he read and it kwahlala kimi ngibe ku intercession speaking in tongues yazi laphela intshumayelo ithi God owaku impossible for him to lie. It made me think, yangenza ngayicabanga bazalwane, are we aware that is khonza uNkulunkulu eku impossible for him to lie? Sometimes uNkulunkulu simfaka in our cycles of misery and sibe ne relationship naye ngalo zoyigameko. We forget him. Sifana nesosha elithunyiwe, unawubona iAmerika ithunga amasosha eVietnam. Amasosha ahlala eVietnam agcine eba ne-relationship nabantu baseVietnam, agcine enama-complaints to their government because of i-war. Agcine engasafuni ukubuyela e-America. Abazali abaningi, that's how they get discouraged. Bayakhohlwa i-nature kaNkulunkulu. Ba-engage kuleso simo esuke sibavelele. Ngiyaza kulula ukuvelwa isimo ngosikhathi sisibi isimo phezu kwakho, wena ube ulaphana, wena ingqondo yakho uyisusile kuleso simo. But leli vesi lithi uGod eku-impossible, akekho umuntu ekhulu kanjalo ngaye. There is no one again, it's impossible for him to lie. You should love and die with uNkulunkulu emhlabeni. They are all liars. The mark of you to a human being, you are a liar. We lie by birth. We are just a liar. All men are liars. But uNkulunkulu, he cannot lie. It's impossible. So now you have to broaden your ingqondo yakho uzibuze zingakho izinto oke wamprova ngazo ukuthi ngempela kwi-impossible for him to lie. Number one, you must find him la akhulume khona, ubese umkinya lapho akhulume khona ukuthi wena uthe it's impossible for you to lie. Uyeke umntanta, uyeke to be emotional. We are to put a work. Umthathe nje ukuthi uthe it's impossible. Now it's like some city. God will. It's not will or God's will. It's That's who God is. In his nature, esibuka amaZulu. Noma uyawamajina ubuka isibhakabhaka uma ubuka isibhakabhaka. But whatever ucabanga ngoNkulunkulu, God will. UNkulunkulu uvulekile far wide than your problems can ever reach. He is so broad that if you really we again, there is no problem, there is nothing, a confusion, a question mark. Now, what God will, kusho ukuthi uNkulunkulu usemkhankasweni to do whatever you want done. And he will do it. Now, phuma kumfundisi wakho. Phuma kwisiphiwo naso. Phuma in your ability to pray. Ukuthi wena ukhuleka kanjani. Phuma ebungcweleni bakho. Phuma esontweni lakho. Phuma in everything I measure. Oyaziyo, doctrine yakho, theology. Anything that ozikala ngayo. Uma uya kuNkulunkulu. In this regard, yokuthi he will. You bury all those things. Because those things will limit you. Funa ukushiya ukuthi ungcola kanjani, ukushiya ukuthi ubani. And ube simple. Yokuthi God will. I don't care who you are, noma unayilonto ezingakanani in your life. Une low self-esteem engakanani. Unezinto ezingakanani ozifihlela abantu ezama insecurities in your life. But mawuza kuNkulunkulu, you should forget everything. And ube sure that he's going to do it. There is no reason. There is no. Agana ndabana prophet was akunkulunkulu anandabana ma vision nandabana unkulunkulu. He only wants to address you. He will. Believe me, you. Ubone mabuya. In these less better as a medical aid. His attitude yakhe yahluka. Kunoma uya kwisibhedlela sikahulumeni. Sibhedlela sa medical aid, you know you will be attended. No matter uswa kwesiphi isibongo, umuntu omnyama, uneyiphi career, you know you'll be attended. Uyasowazi ukuthi I have to be attended because of i-level standard abazisethaphele sona. Uma bethi fika ngalolu suku, sowenza lokhu, sowenza, they will do that, bazothola i-specialist, they will make sure. And that's that much of faith. Okhlukanisa ibhedlela nje. Most bedlela uhulumeni, you just don't know what you're gonna get. Uzodelelwa, ungabuya inhliziyo yakho ibheke phansi. Ungabe ungathola ngalolo sizo lo. So thatha lo example and take it to God. Uma uya kuNkulunkulu, ukhohlwe yiko konke. Because of igazi le ndodana yakhe alikhokha. You are more valuable to God than anything that exists in heaven or on earth. You are more. If someone can kill his son for someone else, that someone else is more important than the son. Because utshengise ngokuthi he can kill his only son, akhiphe igazi of this son to make sure ukuthi it's impossible for you ukuthi ulahle. How much more? So there is nothing in heaven greater than God's son. There's nothing anywhere greater than God's son. But to prove ukuthi his son comes after ukusindiswa kwakho. The greatest value of his son to God is to make sure that you are saved through his son. So, if ubalehana kangako, do you know ukuthi how many legions of angels anga ngisho a highway to heaven, anything angayakha to quickly respond to you? So we're going through impilo, will always be full of trouble, mzalwane. A life, especially mzalwane, will always be full of trouble, always be full of confusion, always be full of pain. The saddest thing for umzalwane who has stayed too much in pain, ufana exactly nomzalwane nomuntu omfica eme robotini every morning edonsa iketanga elidonsa itroli elinebhodi eliboqokile elibhalwe cela ukudla donations, and you ahamba ngemoto yakho ine-ekhoni, uyasebenza, why tertiary, work hard, noma uyanga tertiary, but uyaphila nje, wondla umndeni wakho, usebenza kanzima. And you're looking at this person every day, ubhilivela nje ukuthi yena funeka adonsele liketanga lale phansi kwe-bridge. That's all his life. Uma umphe islice esikwa, that's all anandawo. Uba njalo ke nomzalwane usehlale too much in a pain. Uyakhohlwa by everything that life offers. And abe into eyi-street kid ehlala kanjani. Umuntu onjalo nje ukuthi uyamtshela ukuthi hey bani, konto ekuthiwa i-grant, ingqondo yakhe ayisekho nje lapho. So nomzalwane-ke osehlale kakhulu esigamekweni, esekhohlwe uNkulunkulu, uba into enjalo nje edle emgqumeni samwe spiritually, emane imunya imuna ikhala ngokuthi yalimala yabanjani. Iyozife-ke ilala kulo bridge lena, ihlala kulo mathuna. But uma ungashintshi i-attitude yakho, uzibuza ukuthi ubani lo Nkulunkulu omsevayo. Ukhohlwe izinyanga lezi nawo abaprofeti, you, because umzalwane ngefaith wawina i-jackpot. I-jackpot yokuthi uNkulunkulu omkhonzayo, it's impossible for him to lie. Leli vesi nje lilodwa ungalirepeat-a unyaka wonke uthi uNkulunkulu, it's impossible for you to lie. Uthe uyaphilisa. Now ngifa, is that a lie? Ungazibuzi into eyiningi. Now, impilo inalama problems. Funeke uma lama problems efika, angakushintshi a method of looking up. Kunabantu emhlabeni wa prayer warriors who enjoy praying until bazibangene we cycle of boasting about being prayer warriors. Kunabantu who just go to God bawucela into abayifunayo bayithathe babuye bazophila. Kunabantu ofika bekhuleka imphelo kodwa they don't go to God and take and come back. Because ingqondo yabo is prayer in religion. Ukusonta kuyireligion. Kubona it's a duty. It's not a relationship. So, mawufunda uNumbers 23, Nzuza. Sisavula nje. Gizama, 23 verse 19. Gizama abazalwane were going through. Umntwana kaNkulunkulu is always going through. I don't care noma umbukela phansi noma umbuke ngathi spiritual. Umntwana kaNkulunkulu is always having a fight. And get a message yalo umntwana kaNkulunkulu. You have an entitlement. Une right ukuthi uNkulunkulu umbize in any situation right now in your life. And with the adamant spirit, the surety that is gonna, he will. Ngaba ngizokwazi ukuthenga imoto. God will. Ngaba uNkulunkulu bafuna ngiphume ezikweletini. He will. He will. Everything that you want, he will. And if uzoprova kuye ukuthi you are serious, it's going to give it to you. Funda ke 19, Numbers 23.
Verse number 19. UNkulunkulu akasiyi umuntu ukuba aqambe amanga, nandodana yomuntu ukuba azisole. Ushilo angakukwenza, ushilo angakukwenza na. Ukhulumile angayikuphelelisa na.
Ijani isingesi. Nama verse mabhale phansi because they're going to build your faith. Masungena kwi war room yakho. And uzozithola into ozifuna is wapfunda uwamemeza. Ijani isingesi. God is not a man that he should lie. Neither the son of man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Or said, and or had he spoken, and shall he not make it good? He means Leon 100%, the way he said it. NguNkulunkulu olapha zonke izifo zakho. He means exactly that. And engqondweni yakho kuzofika into ethi ngaba nakimi nankosi. Uzongenwa yi-sorry spirit, uzibona udeserva, kwawumusa wakho udeserve, uzibona udeserva yonke into eyi-shame, eyi-failure. Uyibona into ekwehlikele engathi ifanele wena. But everything God has said, he has said it the way I show ngayo, and if he accepted the way I show ngayo. Any other mediation voice is from the devil. Mighty uNkulunkulu ngegazi lakhe uyasindisa completely. I don't care. We saw this ngakanani, unamaphutha ngakanani, wa abuse wangakanani. If you believe in that blood and you're waiting a faith for that blood to work on your life, uNkulunkulu will. Yes, sinabazane sinako ukuba outspoken before izinto zenzeke. Sometimes sins were injabulo. But unga discourage ukuthi okwamanje usabuthakathaka. You must have faith in that blood. Because uyikhulume kanje. Uma uNkulunkulu ufaithful even ngisho kuma universal catastrophes. Ukuthi kuzaba nabo tsunami bengibuka nje lento ye America ne South Africa ukuthi iBhayibheli lathi there will be rumors of wars, izimpi ze economy, lokho okuthiwa i cold war, yiyo le abayenzayo ama sanctions, lokho it's a rumor of war, it's a rumoring, it's baxabene bashana ngenyini. So ke if Israel promised ukuthi lokho siyokwenzeka and zenzeka exactly the way he said it, how much more wisdom does pertain our life, our physical life, our well-being, our welfare? Let the Bible uNkulunkulu uyomnika umntana wakhe zonke izinto ayifunayo with tribulation, but he will give it to him. Is that it? Good pressure pants. And make waka a limit. You are my liberals. Ewahlula ama fundamentals ngefaith. Ama-rebels, as much as evela ahamba agcwalisa abantu estadium, ama-rebels avela athi ayekwizixuku zabantu athi woza nazo zinjalo, abese angasayilungisa later, but le attitude yabo yokuvula uNkulunkulu, bamvule for everyone, iyona eyenza uNkulunkulu athole a bigger mnyango wokuba blesser. Because yabo ufica nje kuma-liberals, I mean kuma-fundamentals, uyofica abantu abahluphekayo kula masonto ama-fundamentals. Hambela ku-African Gospel, all in these fundamental churches, ufica abafundisi bakhona bebeswele laphaya, kodwa bangcwele. Uma usuya kuma-liberals, oJoyce Meyer nawonke le genge, they are free, they get healed, they baqoshwa ama-generational cares. They ungasho ukuthi wena no whatever washumayela imali, but that leyo nto abayikholelwayo it works for them, and it's because uNkulunkulu uza kuwe kangangokumvulela kwakho. If you believe ukuthi funeka uhlupheke, if you believe ukuthi wena uqalekisiwe, wena funeka uze ube into engasile, ube iwangikhuza ngelinye ilanga ukuthi oba careful ngesifundiso sokuba content. Baningi abantu abakhuluma i-poverty language bathi ba-content, bathi benele. Awukwazi ukwenela ungenayo i-abundance owenele from yona. Awukwazi ukuthi uthi kwi-poverty uphila from hand to mouth, ukinye izikweletu, ubese uthi wena no uNkulunkulu usiphe umoya wena. No, ha. Umuntu owenele umuntu ohola akithi 3,000, abese kulo 3,000 abe happy, akhokhele umndeni wakhe, kusale ngisho ushintshi aphe nje abampofu, bese uyafika wena nehoyo lakho lika 10,000, uhlala emhlanga wena noma uhlala kuphi, athi leyo mpilo akayifuni. He's in abundance in his ukwenela ke lo, awukwazi ukwenela ungena i-sufficiency. So umuntu othi wenele elekha unamanga lo muntu loyo under a curse. So but abazali bayahlala bangakhulekeli impilo zabo bephansi kwefu lokuhlupheka, becabanga ukuthi benele. Wenela ngoba se uvala umpompi, because it's a flow akuza kuwe wena uthi this is enough. That's content. To be content kuba njani? As long as usashizila, then you're under a curse. So ke ilapha limala khona ka ama-liberal, ama fundamental. They think they gonna create a atmosphere of ukubonakala engathi babantu abangazithandi izinto, so they have to live there. That's right if really that's all makes you happy. But if impilo yakho ayikho right, then uNkulunkulu uthi angikutshela ukuthi u-open even in the financial sector, u-open even in the happiness sector, u-open even in the, you know what I mean, dream sector. If you nephupho one day lokuba upresident or lokuba umculi, or he's open to that sector. If unephupho lokuba ney'ngane, unephupho lokuthi iy'ngane zakho ziye varsity zonke, God will supply, he will, you see. But if unengqondo ibukhishe makuTitus chapter 1:2, if isitha sefaith yakho is you, isitha sefaith yakho is your limitations. See, so ke funda Titus 1:2, sibone. So akawasho manga, so funa uzibuza ukuthi If ungumntwana wakho yino ishilo ngokugula yino ishilo ga everything you know then ube careful entweni ebuhlungu empilweni yakho uNkulunkulu uyasinikeza iwarning ngezinto ezibuhlungu yebazalwane asiko entitled ukukherisha ubuhlungu uyabona ngenkani kwemzana engikhuluma naye nje yabazali abathi abazifuni ishumi abanaleyo theology leyo umfundisi uyahlupheka la masifika la kupha on masifika phi kufika imoto egulayo bento ongazi masekudiscuswa abe so strong ukuthi ishuma kayifuni bla 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 umuntu bathi uyambheka lo muntu lona uyahlupheka and ke asiyeke idoctrine yakhe kodwa uyabona ukuthi lento yesifundiso sokungazifuni ishumi sidonswe lesa spirit sokuthi une spirit of poverty and kule spirit of poverty akacabanga ukuthi deserve ukunikwa imali uzakhele a certain la mhlawumbe ibandla aqala kulona especially amabandla akhohla a dangerous amabandla owakhonza kona kuqala umusa kusandukuphenduka ayingozi kakhulu because usually whatever thing oyithole laphaya you treasure it so kuthiwa umzala nespirit of poverty ufana exactly nengane ozoyifaka kwi treasure store la kula ma treasure store fike kubekwa amagolide eyiphayela kubekwa amadayimani kubekwe yonke into kuthiwe ingane ingene yona ifuna i-toys igudluze la matshe okazi nokuthini ifuna i-toys so exactly umuntu ulinyazwa indaba asonto kuyona afune lento ayifunayo noma ungambeka ethekwini noma ungambekapi uzo avoid kuyena usathane yonke leyo nto so bese kuba nepain-ke ayifilayo leyo pain leyo ekufuze iyamtshengisa ukuthi akuyonto eri ayikho into enormal la ukuthi uyinceku uhambe uphushele imoto eyitradini ayikho normal leyo nto leyo it's not normal for a human being leyo nto leyo lesa spirit esepovert sesonto lakhe si-interprete leyo nto ngokuthi iy'nhlupho zokukholwa ungabanaki labayani so ke you must be very careful ubhukuda kweliphi ichamphosi because your spirit will must be tainted your spirit will worship that evil thing in the abnormal when you worship it yeah, amen so ke funa nzuzu thatha 1 verse 2
verse number 2 ethembeni lokuphila okuphakade uNkulunkulu ongaqamba amanga akwethembisa phambi kwesikhathi zaphakade
literacy gisi in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began now ngiyithi kubazalwane it's very important yokuthi ukuzithanda kwakho ngefaith before uzithande about everything ngeke ezulwini uzithande about lezinto lezi ezigeneric the things that are not well with you the things that yabona into ekushona ilanga elingashona ilanga ungayicabangani ekuphethe kabi put that thing first in your lokhuzana faith request into nje elingashona ilanga because leyonto is changing you everything a trauma is changing you ingakho very important uma kunabantu abakuabusayo wabonawo labantu ukuthi alipheli langa ngingamxukela ngonkosikazi ukuthi hey nangu umthiya uyangihlukumeza so ngcono uterminate i-relationship yakho nomthiya because you gonna be deformed because of omunye umuntu because your happiness remember ukuthi you are an entity so for this entity to be used this entity to be productive this entity to be ukuze ikwazi ukukhuleka, ikwazi ukuphaba mposo, ukwazi it must be happy, you know. Akwazi ukuthi unganaki indlu olala kuyona, ama-tiles ayavuza, ungana ungayi-renovate at the same time u-expert uma uhleli kuyona like izokuprotect emvuleni nasemakhazi. No, you are an entity, yourself deserve to be well healthy before you function, before umangcwele ukhulume nawo. That's why uNkulunkulu ethi u-Elijah wakhona mnikeza isinkwa namanzi, because it's he's not expecting this man to awoke zonke lezinsuku la ethwele izwi lakhe ehambe ekhathala endleleni. So you are an entity, it's very important that impilo yakho neyomndeni wakho before you are anything esibusiso anyway, uNkulunkulu has made you happy. Now ukuze ukwazi, uNkulunkulu wants to do that, he is there to do that, he's willing to do that. Kususe la emehlweni akho ukuthi funeke wena uthwale kanzima. No, iya njengengane nje maye kumzali wayo anoma ukubona ingane. Mina ngibe izingane la zizowenza i-birthday la, zigcwale zonke ingane la, ngifaka ama-toys, igcele ongamaje, kodwa eyamayiza kimi ziyayilandela ngemuva lezinye uma ngaba nginaleyo nto yocelwa. Iyona uyibona emehlweni ukuthi iyazi ukuthi ngine-right yokukhuluma nalowo muntu mina, yabo. Exactly yena uNkulunkulu. Moza uNkulunkulu uswabile nje ungathi nje wena unenkinga lapho. You are his child, you have a right to get from him. Akakwenzeli favor, uyakuzala, he has to give you. You are his child. If angakuniki, he has to explain. Awuyolingana isihlahla, awuyona heathen. He will give you, he wants to, that's his job on you. Manje religion yenza ngathi uNkulunkulu into ekude umvele inqangu le emadwaleni siyamemeza. No, lo esimkhonza uthini usizele. So uphoqelekile, because ngeke abe yixoki, uphoqelekile ukuthi ayenze lento ayithembisile. Asinandaba ukuthi uzosicorrecta, asitshengisa, siprofeta, asinandaba nalokho, sokuhlonipha lokho. Kodwa esifuna sikwazi ukuthi uphoqelekile ukuthi akwenze lokho athe uzokwenza. Otherwise, une-right. UNkulunkulu ukhumbula ukuthi une-justice, even though engasisindisi nge-justice, but une-justice. You know what I mean? So, God cannot, ngeke aze afune ukuthi wena uyomhold accountable in his court justice. Yokuthi wathembisa amanga nonqamba amanga, because he it's impossible for him to do that. So inkinga ingathini now ufunde lokugcina anothe lokugcina Romans 3:4 ngemane ngwafaka nje ama verse 4 ukuthi akhe that ukuze nibe ne list, because then ufuna uziqhoma odongeni ungene ne closet ukhuleke using these verses ayasiza ukwakha mindset. Romans 3:4
Verse number 4. Cha nakanye kepha makube ngokuthi uNkulunkulu uqinisile wonke umuntu ungumqambi manga, njengokuba kulothiwe ukuthi ukuze uthiwe ungolungileyo emazwini akho unqobe ekwahlulelweni kwakho.
God forbid, yeah. Let God be true, but every man a liar, as it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and that mightiest overcome when thou art judged. UNkulunkulu ngendlela afisa ngayo ukuprovewa ukuthi yena uyena yedwa oqinisile, ufuna wonke umuntu abe umqamba. That means wena mawuya kuyena kufanele uconfess ukuthi wena lento ngeke ukwazi ukuyenza lento, ngeke futhi uzame elinyisa ukuthi uzoyinyangena ukuzothi umtshana nje uthi cha sekuphela indaba, mina ngumqamba ngisahluleki. Uconfess that because yena uyikona kwaziyo ngawe lo ukuthi mawuthi wena uzozithwala impilo yakho, uthi wena uzosurvive ngabo dokotela, uyakwazi ukuqamba mama. The only thing he trusts uNkulunkulu about us ukuthi we are liars. That's why we have the only time it's kumi kwenis. It's when it's acknowledged as if wumu sabakama man. And massive wumu sabakama man also man kali was enthroned yena to be true. The only true and wise God. And when we enthrone kanjalo, we take our steps towards our promises. Then that's a relationship. From First Samuel 15:29, First Samuel 15:29. So okay, he will, Barcelona. No banola. First Samuel 15:29. No banola. He will. I would he might. Maybe. No. Umanje uzo genje. U download your file again. Unkulunkulu is gonna meet you. Funda. 15.
Verse number 29. Ithemba lika Israyeli aliyukuqamba manga lizisole ngokuba alisiyi umuntu ukuba lizisole.
Verse what? It and also the strength of Israel will not lie nor repent, for he is not a man that he should repent. So uma abakunento eyinkinga ekhona ukuqambamana nokurepenta nokudoubta isuka kuwena. For uma ufuna nivumelane kufuneka uqale uvume ukuthi wena umuntu wena usahluleki wena uyangabaza. But wena wena ube sekuthatha konke lokubophesakela ukuphutha imigqomelo ukuthi loku yi-human nature yami. I'm never gonna trust this thing. Then now I'm taking you. Ezwini lakho wena othe waqamba mama angibuyeli kulododa engubophela of doubts and everything else. Then I can tell you there's nothing ozoyifuna uNkulunkulu ongeze uhamba phezu kwayo, uzoyibamba ngezandla, whatever it is, you see. So ke naku ke engifuna ukuveza eyona signature enkulu yokungabaza emqondweni. It will he do it for me. Ngabe uNkulunkulu uyakwazi? Abazali ngeke ngibone enkonzweni masimemeza sisho sisho ama lento ekuthiwa ama declarations noma kuyashungela abantu bangena ngomoya bonke bamemeza. Uyabona ukuthi mabe kule environment yomsindo they have this compound faith. But uma se umuntu eseyedwa endlini yakhe, will he do it for me? And so address that and I'm charging with you. Ngendlela uNkulunkulu angasuka kufele lapha enkonzweni anganiphendula nonke, but wena wedwa umoya kuyena he will make sure. So ilawufuzeke wazi khona ukuthi he will do it. As long as you are not gonna waver, as long as ungezushintsha, ube consistent. You see, ayikho into engiyaziyo engakhoza uNkulunkulu ukuthi angakuniki into oyifunayo. Into enza ukuthi ungayitholi ukuthi wena uye emgqomeni kadoti ulande your reservations, ulande your personality, your umuntu omnyama abelungu ba yonke leyo nto, ulande yonke that level of what you think you deserve. Then uthi ke yabona ngiye ngalalela into ilento i documentary, not just documentary, kunomuntu actor ekuthiwa u Jim Carrey, i clown nje actor ahlekisa nje. Umuntu ngathi mawumbuka umthathe ukuthi ayi clown le ndaba makufazi bayamshiya ngokuphela hlanje. Ukuya ngeke ngazo i documentary yakhe yangishoka. Uthi emncane, I think he was 15 or so, ba amakatholika ke la, uthi babe poor, uthi manje I wanted a bicycle so bad because njalo mangifika kubangani bami babe nama bicycle khona bicycle nempondo eyilahle ze hamjo Snoopy Doggy Dogg la engomeni anempondo eyiphakeme eyiphezulu besihlalo sibe phansi sibe sikhulu isihlalo. Uthi hey ngabe se angazoma wafundi pamphlet noma kwashunywa lesontweni. What if you want anything? Washo uMary anganoba kathathwe ekuseni nantambama yini. Ucele uMary ukuthi you want that. Akamyuthe lo muntu, akamyuthe, angimboni ubani. Ubani lo muntu akamyuthe? So uthi ke hayi ngifike ngempela ekhaya ngithi Mary wena busu wesifazaneni gracious ngicela ibhayisikile uthi ngenze serious lento ngibuye intambama ngiyenze ngibe nemission nje ukuthi before ngilale ngikhumane uMary ngihambe ngebhayisikile le uthi one day ngingafika ekhaya mhlawumbe sekuphele 3 months or so esithi ngrum ngihlangabezwa abantu bangimemeza Jim woza ngala uzokuthi ne-surprise uthi uma ngiyangena hayibo ibhayisekile ngiyazi uba bakala-afford yilo exactly leli bengilifuna uthi kukhona nomngani wakhe la uthi bese ngithi awu lithe ngobani libhayisekile kuthiwe nango kukhona nabantu bekhampani ethize nje ikhampani nje ethize nje nganoma yensipho noma yani kuthiwa uliwinile ibhayisekile hawu ngiliwine kuthiwa bekune-competition omo noma yani uthi ke athi umngani wakhe ngosuku oluthile ngathi ngizothenga isitolo ngafika sengithatha uplasi ngihamba nje kwathiwa hey kune-competition ebhayisekile gcwalisa i-form uthi because I knew ukuthi umngane wami ulithanda kanjani ibhayisikile lelinje uJim Carrey ngafika ngaphatha Jim Carrey futhi ngenandaba ukuthi uJim Carrey lo uwina lo bhayisikile uma ngalo uwine but nje anginandaba ngoba phela isitolo basinika leli form line-sticker still but Jim Carrey ngafaka lapho that day is the same day aqala ukuthandaza uMary that same day lo wabanjwa isandla sankulunkulu walibhala le competition lafika ibhayisekile la wina out of millions abantu abadlala le game la wina uJim Carrey othandaza uMary abesathi statement esengishaye ngicishe ngashaye kaphansi athi I've operated almost in that model almost for the rest of everything I've achieved ukusuka ngaleso sikhathi God's goodness. Uyabona abantu abangakholwa badlalela kuyona le faith esithine esiyisabayo ekweyethu. Abantu abangakholwa they know ukuthi uNkulunkulu ucela into uphume uhamba naye. Sina siyibhanqa nedoctrine uyibhanqa nokuthi ngabe ngingwele uyibhanqa na wonke uhlambuluka into engapheli umane ucela ukuxolisa ufuna ukukhulelwa zincane. Le nto yakho you take it. Yithi mina if umuntu othandaza uMary doctrinary uNkulunkulu so faithful akanandaba ukuthi lo muntu u-wrong doctrine lo ubuka inhliziyo yalo muntu yabo le yabona nje uma kuthiwa nje uNkulunkulu ula endlini isla angiye indaba kaNkulunkulu yabona nje ngila kwami ngiyazi ukuthi kwahayizwa ngale fanele ngiphume nesikhali ngiyazi ukuthi ngiyazi nje mangivula ifridge ngibona ukuthi okay amaqanda siyaphela ngiyazi ufuna ngibuye namaqanda ama functions okuba indoda angidingi ukuthi ngize unkosikazi ezekile mangikhumbuze ukuthi baba la ekhaya wena no ngiprotect ngiyazazi so uma kukhalwa ngale ngizwa khona umuntu engathi uklinya abantu noma kuthiwa ngiyazi kudingeka mina it's same thing uNkulunkulu noma kuthiwa uthanda umuntu uthandaza ushembe noma kuthiwa umuntu uthandaza umuhlanyana if udinga uNkulunkulu ngaleso sikhathi and uze ethuza uNkulunkulu uyazazi wena yedwa uNkulunkulu you see and kube worse ke kulaba akasebazineka ukuthi indodana yakhe bonake bafake i-religion mizizozi besilo wena ofuza ukuthi kuba front in line actually thina sibekela ukuthi kube yithina esinikeza labantu ngemikhuleko iyidingo zabo. Bangayisho uNkulunkulu beze ebandleni bazofuna imoto, bazofuna bizifuze bazithola kuthina ngoba thina siyichurch. Now, that's what I'm talking about. Ikhiphe le nto your entitlement nokulunga nokungalungi. Just go get it. Iba aggressive. Iba poster ngayo faith yakho. Iba aggressive. If you konde fuze ube secretive ngayo is your faith. If you konde fuze waziwe ngayo ukuthi isagila sakho is your faith. If you kufuna kube khona into ongavuma ukuthi offendwe is your faith. If you konde fuze ukuthi ukungadlalelwa nje kuyona ingabi nje into ekhunywa noma kanjani is your faith. I don't care sokwenze kanjani. You must always say if faith yami izoba proven. And ukukhulume lokhu kugula, ukukhulume lokho behlekisa ngakho, ukukhulume lokho ama imuntu egulayo, ukukhulume lokho ukuthi my faith kuzogcina mina abafana bami. Ngizobona umzini ngizohlala kuwona. Uzikhulume lezi zinto and wenze sure ukuthi you are not going to change. Usungeke ngihlale kule sarali mina for more than 2 years from now. Usho nje kuze kube into nje ohlekisa ngayo nje ukudliwa inyama uchama la ngihole 20,000 manje ngeke ngihole 20,000 mina for the next 2 years. If awungeni kuleyonto you live a very hard life. Ayikho impilo ebuhlungu njengempilo yomuntu oshawa izinto ekholwa kodwa engafuni ukuphumela obali ukuthi uNkulunkulu akamsebenzeli. Azenze ngathi uNkulunkulu yamsebenzele, uNkulunkulu abengamsebenzeli. Ingakho ubrana nami kwathi kuvuka umuntu ofile, what asilindeni. Washi statement wathi akuyo-check-a kudokotela ukuthi ubefe ngempela. Obeseshi into epowerful, ebuhlungu ongayizwa kumuntu omfundisi. Wathi because angifuni ukuthi uJesu simncomele into angazenzanga. Wathi I don't think now ufuna simthathe ngelukuluku. Siyame simcofela if akamvusanga lo mtofile ube mhlaba bequlekile asingam praise for things he did not do. So abazali bazi bafike to a level of religious bafuna ukuthi uNkulunkulu into angazenzanga bona bagijime bayothi hamen ungenzele into uNkulunkulu uJesu engayenzanga lokho. That's why uRachel lapha kanzwa uRachel nobani owagxikiza indoda igxikiza sifubeni wathi give me a child or I die. You know. So it's up to you. IBhayibheli linama valleys nama hills. If wena uzofuna kuba umuntu uthatha le, if wena ufuna kuba umuntu oze wafa on the other far left or far right, it's up to you. Ufunani? Now, kunembuzo embili which isikhathi angazovumanisa iaddress because that was just an introduction. Lethi iBhayibheli ayikho into evimba uNkulunkulu uma aba abakhethwa bekhala ubusuku nemini. Kusho ukuthi mntana uNkulunkulu ifuna into osoyifuna uNkulunkulu, ufuna ube neconstant private prayer day and night until you receive that thing. Never ube neconstant commitment prayer. Not as a fanatic, as a showcase. Yokuthi ufuna lento and are you not going to give up because impilo in your life it does not make sense ukuthi uNkulunkulu ahlule ukwenza into encane kangaka abe liphathisa into einkulu engaka. So bese ke kuba nombuzo othi why he inefuna to be sought. Sometimes we include our handwriting here. If uNkulunkulu so interested to us, yini efuna simfune? That's a question. If uNkulunkulu is overrated, why ngavele afike nje akuprovide. Why does he make this thing your which we must seek him? Knock. The answers of Nick. I'll give him a 89 verse 35. Amahubo 89 verse 35 amavesi ungafundela nje to keep the faith rolling nokuthi ukwazi ukuba ne-prayer starch samavesi akho. Amavesi anginika wona are very powerful for prayer starch. So uma wabhala phansi nge shame to you. Read Amahubo 89 verse 35.
Verse number 35.
Yes.
Ngafunga kanye ubungcwele bami angikuqamba amanga kuDavide.
Yes. Once have I sworn by my holiness that I will not lie unto David. Bese ukhijima kuIsaiah 45 verse 23. Bafowethu, wangichizelela le nto. Isaiah 45 verse 23. I've seen abazali abaningi abahlale in one place in life. I've seen abazali abaningi who has either bangasebenzisi faith to come out of any situation. They change, bantwana bankulunkulu. They change for worse. Ufika sebebazana ababhitha, sebebazana abahlala kumagama abantu, sebebazana abajelasi, sebebazalwane abamiserable because they did not use faith. And uNkulunkulu, if noma ungamseva kanjani, if you don't, if we're right when, na u-right ugulu njalo, u-right ufelwa yingane, u-right uhlale mjondolo, right when, right when, then God will never disturb you. Funda Isaiah 45, verse 23.
Verse 23. Ngizifungile mina, kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga, aliyukubuya lokuthi kimina ayakuguqa onke amadolo nezilimi zonke ziyakufunga.
Ubani oyifungile? Himself. See, I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness and shall not return, that unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. Bashintsha kabazalwane. Mofitha nje abazane abamiserable nje. Kunabazane uthi mababona ukuthi lo mzalwane ayikho into ongayithola kuyena. It's either for a complainer or ukhuluma ngabanye abazalwane. Or ukhuluma ngabantu or ukhuluma ngabantu emsebenzini uphethwe kanjani ayikho nje into oyithola kuyena isibusiso yebo but tothi akukhuleka ubhekisa ezulwini but ubone ukuthi lo mzalwane u-abuse impilo yokukholwa bazalana impilo yokukholwa ine-abuse and uNkulunkulu expect ukuthi wena you will use your faith. I mean you have to use your faith. That's why abantu abaningi abathanda ukufela la abazayelwa khona okanye ukuhlala endaweni eyodwa. Most of the time those people angisho ifaith ngeke ize makunjani kodwa most of the time abantu abalazy to do ama changes amakhulu in life bafa bengazachizanga into ezinkulu because they impilo yabo bayiplana kule space abasibuka ngamehlo abo or as bekhulu. Abana inqondo ukuthi hey eCape Town ngafika mina ngon u triple story mina yofela khona yabona nje abelungu besenza nabo uthe sebenza nje la abethi ubhizi uthenga i-retirement home eCape Town unawo umuzi la yabo athi nje umuzi naye okhokhela more than 15 years umuzi ofuza ukukhokhela basebenzi overtime emsebenzini bafaka 5,000 extra 15 years iponti siphelile useqala uthenga umuzi waseCape Town and benza ama-vacation every year ukuthi siyala siyala eplanipla leyo happiness leyo yiyo leyo yenza kuthiwa i-statistics sethu abelungu they live longer than us like South Africa because if you have created impilo yokuthi usazotravela you still gonna be around loko kwakha i-faith on its own. But umuntu ostationary yabona ostation endaweni eyi-one ugcina emane elokhuzana edepresswa ama-spirit aleyo ndawo then he changes so ke uNkulunkulu ufungile. So nanga umbuzo. Why does God wants ukufuna? I-answer la. UNkulunkulu wants to walk with you. UNkulunkulu uthanda lento ethiwa i-process ye-journey. That's why abona bonke abantu ababizile, he gave them a journey. Moses, bonke oPaule athi hamba ubona uzobahlupheka kanjani lezizwe for me. Adunguza uPaule hamba eshawe exoshwa aye kweindawo kanti lokho that journey. I-journey, that's how he gets a chance to bond with you. So, if uzoba sendaweni eyi-1, uvele nje ukuthi cela ngicela imoto, ngicela umuzi, ngicela uhlale endaweni. No, it's not gonna be something like kuseba ngathi uye kwinyanga wothwala. UNkulunkulu wants a journey. Ukuze ube ne-closer walk with him. Awuzumfunda uNkulunkulu ukuthi uyini until you have a closer walk with him. Okay, bhala nangamanye amavesi angizowafunda. 2 Corinthians 1 verse 2, Psalms 110 verse 4. Ayafana nale chat nalaba ngenhla. 2 Corinthians 1 verse 2, Psalms 110 verse 4. U-ijeni, that's why shada. And as niqhubeka no-partner wakho kudlula iminyaka, is the more grand value of u-partner wakho to you. Because of ijeni, there are things ozobona ama qualities akulo muntu wesifazane ukuthi my goodness ngishonga wonke ama crush ami wonke amantombazane engayi ngaphila nawo they abengeka ngibekezelekile, you know, it's you know thina sesibadala nje uyusho nobubuka ingane uzibukela nje intombi somewhere ingqondo imagine ukuthi hey makuthiwe ngiyamshada lo muntu noma ngithandana lo muntu. Uvele kufika into ethi nje ngeke akwazi ukubekezela lento unkosikazi ama sengibekezele kuzona. Because as ukhula uya ngokuzazi izinto ezingabekezeleki ngawe. And umshado is that nalo wesifazane same thing. Ugcine sezazi ukuthi le ndoda esengibekezele isikhathi eside kangaka akekho umuntu ongibekezela because akekho umuntu osike waphila nawe ehamba nawe ukhula from those corners. Law has proven it. You see? So, no, UNkulunkulu is the same thing. UNkulunkulu ohambe nawe. Kunezinto athola ukuthi azikhiphe kuwe, azifake kuwe ezinye. Nibonde. That's why he wants you to seek him. Because ufuna njenganamba nikuthuza la endleleni. Njengalaba bafika bafuna amanzi ababayo lapha baba amanzi lapha eMara, but he wanted that to happen. Wafika bafuna ulwandla livaliwe, he wanted to happen because there is no story. Ukhumbula ukuthi mawuhamba noNkulunkulu istory esibhalwayo esakho. UNkulunkulu is interested in your story. Awufunde Proverbs 18 verse 10 Zuza. Yingakho ke kufanele ukuthi ke udlule kule zinto ukuthi ushaye ukula, udlule kule zinto zokuthi intontoni. Kodwa ubungozi, uNkulunkulu kuye wangamfuna sikhathi udlula ekhoneni elithize kuleyo jeni, uzohlukana nomlenze, uzohlukana nekhanda, uzohlukana nonyawo. And awuthi uNkulunkulu guilt, it's because kuleyo jeni awu-understandanga wena ukuthi he's interested ukuthi uyamazi yini yena ukuthi yini ayifunayo kuwe, yini futhi afuna ukuba yiyo kuwe. If wena ungayazi leyo nto, ngizengabhala two ways. Okokuqala, uNkulunkulu wants you to, if uNkulunkulu ufuna wena wazi anything, uzothumela iBhayibheli, athumele abaprofeti, athumele i-servants. If uNkulunkulu when you want yena information related kanjalo kuwe when information relates and faith kuye. If you want him to know anything, he expects your faith. So, as much as a tumela ba prophet, a tumela bonke abantu impilo wazonke ama plan of salvation wazonke lezinto, but if one zothi ubhekene nolwandle lobovu, ungahamba uyokhuleka, then uNkulunkulu uzoke ukuphinya olwandle lobovu. You see. So, okay, you must know. You want to funda lama verse. Funda Isaiah 18 verse 10.
Verse number 10. Igama lika Jehova lingumboshongo namandla olungileyo ugijimela kuwo alondeke.
Ithi lesingisi. The name of the Lord is a strong tower, and the righteous runneth unto it and is safe. Who runs to it is the righteous. Again, uNkulunkulu runs to you. Makubona isithotho la eAmerica nje makuzithe ngathi hurricane kunama safe underground houses. Everybody who gijima lapho kuma bank. You see. So, if faith is to run to that, uzazi into isilo ngomlomo wakho is going to happen. Now, funda Mahubo 61 verse 3. So, okay, he loves the journey. Why does he love the journey, Skakan? So that you may learn to love him. Unkulunkulu is your partner. And you have to learn to love him. As Bible says, we have to learn to love him. We learn to. So that's why I get excited with say, kube ne journey, umfunde, upuma, upuma, in those cases. Funda Psalm 61, verse 3.
Verse number 3. Ngokuba ubuyisiphephelo sami, inqaba eqinileyo ngakuso isitha.
Yes. So, bhala phansi ke Psalms 18 verse 2, Psalms 59 verse 16. Uyayithanda ijeni, Psalms 18 verse 2, Psalms 59 verse 16. Ufuna uNkulunkulu ukuhamba nawe, mvumele kambe nawe. Angathi uNkulunkulu mayivumele isimo esile se, uNkulunkulu ukhona uthanda afuna ukuvezela yona kuleso simo. Ungamsoli, ungasoli abazalwane, ungasoli abantu abakuhlukumezile. Sithi baba sengila. Ngiyazi khona ufuna ungifilingisa kona. Sikwijeni manje nawe. Ngidlule ekuguleni manje. Ngidlule ukuthi ingane ngizitholi manje. Ngidlula kuloko. Baba, I'm enjoying the journey. What is to enjoy the journey? It's to carry a good attitude. Akuthi emshadweni manishadile uma ngabe kunento ekhona mhlambe whatever yenzekile. Bese sengoba naku ke imali ya short, whatever thing yenzekile nje emshadweni, then say relationship is yalima. No, niyaqhubeka nibe abashadile. So uNkulunkulu the same, the event isuka izobonda wena kuye if uzokwazi ukuthi wena which buttons to press in ezithembisweni zakhe, and you throw him closer to you. That's what he wants. UNkulunkulu athanda ukuthi hide and seek. Because ufuna ukubona ukuthi, do you know who uyini kuwe na? Are you gonna be able now to know how to bring him on the scene? If bentwani apaya le concept engifunisa la, ngaba we are the happiest people on earth. Ngoba any situation evelayo, oh, isano sami ngathi basifuna ungitshengisana. Then you bond. That's why he's sought. He's a strong tower. So, okay, he likes the walk. Fundu James 1 verse 17. Ufuna kuhanjiswane bazalana. Hayi ukuthi wena ukholwa. Kunabazalana bafuna ukuqeda ukholwa nje. Akuqeda ukholwa. Wathi mina ngidila ukholwa ngisindisiwe ngingcwele. Cha, ijeni. The journey. That's why senza ama Valentine, senza ama birthday, senza zonke lezi sathi ingane siyozibuka zidlala esikolweni. Senze yonke le nto, sithenga ama pets. Why isikenza lokho? Because it's journey of family life. Idinga zonke lezo zinto. It needs all those things. Loma support structures. Adingwa i journey of family life. mangabe kunike nje 10 billion ngithi hayi ingane engasayi esikolweni. Ngithi ngifike lapho kaNgcobo ngithi uMeloni anginikeza amabhiliyoni ningasafunda ngeke nihlupheke for life. Nginikeze ngene lokho akusayona ifamily lo. Because there's nothing to live for. UNgcobo will never be father. He has to be a father for 20 years. I create a history kube neyithombe kube nama memories. That's life. Exactly yena uNkulunkulu. There has to be history, there has to be memories. Ukuthi ungithathe la wangibeka la. And ayibonga inkosi. Hayi into eqedwe nje ukuthi uqedwe overnight wathwala sewugwini. No, it's not about uthola imali. It's about every step of the way. Uhagane naye nihambe indlela. Funda ke sengiyavala James 1 verse 17.
Verse number 17.
Yes.
Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu zehla kuyise wokukhanya okungekho kuyokuguquka nasithunzi sakuphendula.
Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Lo verse ungaphila ngalo unyaka wonke. Ngalo verse lodwa ungathola zonke izibuso oyifunayo. Elilodwa nje lama verse engiwafundela ungama ngalo lodwa nje uhlehlise nje everything. Ukuthi yonke into elungile uthe uNkulunkulu ivele ezulwini. Ngilinde yona manje. So bafowethu, musani ukuba nokukholwa kwamaPentecost namaCharismatics azithi kunabo mbhoro, kunabo bani bani. You have it in you. You. Buka bonke abantu ekubhalwe ngabe iBhayibheli. They have a journey noNkulunkulu. Bonke oRuth laba, all these people had a journey. ORahab, bonke these people. They had a journey noNkulunkulu, they in their lows, they in their highs, but iyodwa into abangayilahlanga is the faith. They made sure ukuthi ingane yakhe mayifile izobuya iphile. Masekulindwe lo-Elijah ukulindwe bani, but ingane angayifi right now. Kunomama nje uBrother Mthethwa ukhuluma ngayo. Cabanga ngama-60s, ngama-50s. Lapho i-racism e-America yayinkulu kabi. Uthi uBrother Nam ngathi ngigibela iBhanoyi, wathi umoya engcwele hamba nge-strat leso wehle nzansi because wayekwenye indawo. Anikuleyo ndawo kunemjondo le yamanika. Uthi manje uma ngumlungu ngiyemjondo le yamanika. Athi uNkulunkulu, uthi iBhanoyi langishiye, ngiye emvuseleni egcwele i-stadium, ngathi hayi ngizolandela elilandelayo. Ngahamba ngingazi, umoya engcwele jikala jikala. Wafika e-strat nomama ome lapho ubophe ijezi ekhanda, umile. Uzo wathi ngabe u-Elijah. Uthi hayi kuBranham wathi hey ngilendela u-Elijah la. Ngimtshengise uNkulunkulu ebusuku. Mina ngifana nalo mfazi wayigulelwa ingane ngaze washonelwa ingane. Bengifastile ngithandaza ingane yami yakholwa e-backslide ilele la endlini. Isifile kodwa umphefumulo lo ngubambile ngomkhuleko ukuthi ingahambi. UBranham manje yaqala ukwengena uthi angena la endlini. Ngathi akakhuleka eqala umama uthi indlela akhuleka ngayo ngangigcina kudala ukuze umuntu esifazane okhuleka nje uthi emva kwalokho uthi lo mfana lo umphefumulo wakhe sowule esihogweni uthi usolwandle uthi kumnyama uthi akaza gwedla yiphi uthi usefile uthi ngathi ngitshele uNkulunkulu ukuthi angeke ngingcwabe ingane yami esihogweni nganiNkulunkulu azangitshengisa nombono ukuthi kukhona Elijah ezoqhamuka la. That's how much power faith can do, bazalwane. Uyazithandela nje. Yebo. Uma ufuna into, qala udeclare ukuthi uzoyithola. And uma beke bayabona nje sithina sithenga lo muzi, babuyisa ama-report bathi sikhwalifayele 1.5 million, umuzi u 2 million. Ngathi mina sowuthola no. Anginandaba noma kuthiwa kushize inqasika sathani, lo siyawuthola. You see, uma ufuna imoto la ukhona, yithi ngiyayithola le. The more benefit reported better, the more ube nefaith strong. Ungawulingi ukuthi ungene kwinto yokuthi nawe usazi uthi cha siyawuthola. Ngizokhuluma ne-agent, u-agent cha akhululeka baba, uzoyishintsha lento ibhayi lapho, ngizowuthola lo muzi. Lelo ni ngizoyithola le. Le ngane ngizoyithola. If ungenako koloko uzoba nenkinga because i-reporter ezulwini, i-sign ezulwini kulinde i-signature A1 ebhalwe ukuthi unesiqiniseko lomuntu osemhlabeni kanti ayikhulumayo. So wena uma uzothumela izinto ezulwini kwase nawe uzobungazi. Kufuneka ukuthi nje ngiyayithola le. Akunyakazi. Then owesibili kuwesithathu umuze ngophela because oqala bekulo othi uNkulunkulu uyakwenza inithini attitude yakhe yes ufuna ukusiza owesibili bothi yini edinga ukuncengwa sakuchaza lokuthi ufuna ukwakha i-relationship owesithathu ithi-ke yindaba esebenzisa isikhathi esiningi izinto ezibuhlungu empilweni zethu why uNkulunkulu esebenzisa ezibuhlungu empilweni zethu ukuthi kube yizona igameko isikhathi esiningi ezisisondeza kuye why akulula nje into why uma efuna kube nalo closer walk okanye efuna why kufanele kube nento ezibuhlungu most of the time awufuna u-First John 5 I think verse 19 so ke okay, First John siyavala manje verse number 2 kwelokugcina why siyavuma uNkulunkulu ke uvulile ezulwini siyavuma ukuthi ufuna ukubonda nathi why must it be pain most of the time funda ke
verse number 19 siyazi ukuthi singabaka uNkulunkulu nokuthi izwe lonke limi ebubini
okay ngibhale iverse la emvalo ungalihlikiza ufunda u10 nje
verse number 10
yeah
okhona indodana kaNkulunkulu lobufakazi phakathi kwakho ongakholwa uNkulunkulu umenze umqambi maka ngokuba engakholwanga ubufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe
He that believeth on the Son of God hath witness in him. On himself. He that believeth not God had made him a liar, because he had believed not the record that God has gave of his Son. So okay, umungakholwa lokho asekwenzile uNkulunkulu ngoJesu ngawe for you. Ukuthi ngemvimbo yakho waphilisa zonke lezi zinto. Then uNkulunkulu ilapho kuNkulunkulu umenza bomqambi manje so ke it's why ke sivala it's because a human nature can only be sincere if there is pain it's just a human nature uNkulunkulu needs you sincere uma sowudlule kuma pain amaningi ugcina sowukwazi ukuba sincere even without feeling pain because we uzikhumbuza amapain so udlule kuona that's the only reason why ke uma uNkulunkulu sometimes ufuna attention he allows things to bring you into sincerity but the only thing I think I is just a closer walk so sometimes when that closer walk is not there he will allow ngizengathi ngikhuluma abazalwane la ithekwini banomkhuba abazalwane wokungabikho munye like as a danger banomkhuba ongabikho munye ngathi mina ngiprofetha la ngathi uNkulunkulu uzoletha ama-tribulation noma umngcwabo noma yini something ezosenza sihlangane sijikeleza ibhokisi because uNkulunkulu wants abazalwane to be one and if abazalwane befila as if badingani uNkulunkulu will release a tribulation babonani badingani because the day you failwe uyobona ukuthi hlabo wonke labantu bedlozi hlehle wonke abazane will have to be there so tribulation will come why uNkulunkulu because he wants people he wants sincerity funa kubazane ubathande sincerely uNkulunkulu umthande sincerely so ke once asebona uNkulunkulu ukuthi ulona lo uenjoy comfort zone udadela isitha sithi ubavunguza bahlangane lapho bakhale then they're gonna gather again so ke that's the reason bazalwane so ke no ukuthi mawuvelwe yinto uyakula ilapho ekufuna ube sincere ungamsoli you know because akakusoli yena sikhathi umkhohliwe wena wenza into zakho abazali kwabhekiside umzana bhekiside 5 years omnye 4 years abhekiside uNkulunkulu akakusoli aqhubeka kulande negazi lakho akungathi ke uma sezihamba kabi-ke ubese uqale wenze ngathi wena uhlezi uwu-top notch yazi ukuthi ufuna your sincerity ivesi lokugcina-ke sivala Psalms 20 verse 1. So ke noma ubani ola njengamanje asuke ngefaith eyisimanga abe consistent in prayer, ahambe ureceiver whatever into ayifunayo, abe happy ever after, abe ne-attitude yokuthi God wants him to be blessed, wants him to be happy, wants him to have materials, wants him to be isibonelo, wants him ukuthi athole ama-promotions. Kanti bekhishi mabethakathe benze ungabanaki, bathakathe benze wena declare nge-faith ukuthi 5 years mina ngizobe ngibaphethe la. Don't, ngizobe ngihamba iy'moto zami la. You will speak that because ibalulekile happiness yakho. If awukho happy in the commonwealth of impilo yakho yangaphandle, I'm telling you, you will soon not be happy even spiritually. Read about 20 verse 1.
Verse number 1. UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka, igama likaNkulunkulu kaJakobe malikuvikele.
You're not coming in share nalo ke lelo. Ukuthi noma ubani ithe singesi the Lord hear thee in the day of trouble, the name of the God of Jacob defend thee. Iyona nto engikushiya nawe ke namhlanje. That's my wish and that's my prayer. And uNkulunkulu will fulfill it. Heavenly Father, may the name of the Lord defend them in the day of trouble. Abanye are going through troubles. Let the name of the Lord defend them. Father, and let uNkulunkulu kaJakobe abena. Baba, I pray. In Jesus Christ's name. Ngosuku lokuhlupheka, stand with him. Ungavumi baqhaqhe kuwe. Let them be closer walk to thee. Sibane senzele ama-fasting, let them be consistent. And let them have a prayer item. And how much you are willing to grant it to them. I pray, Lord. I've got things I need myself. I need inspirations. I need things to inspire me to do things I love in this life. I need those gifts to enter me. I need angels to bring to me. Things like what Zenz, I need God to bring inspiration, people to help me. Tell a logo for everybody else who needs this prayer. In Jesus Christ's name, I spread grace, I spread favor, and I know God we are there.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.